leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Haya.
Mashiri makapombe atatusoma kwa news.
Haya.
DJ Jones.
Na my whiskey, ladies say hey, kiwa basi. Bate, you just bate.
Natumia pesa yangu.
Balance the ball.
Cheki wamewembeteza waki wine wanabiringisha dhumbu tuza ndembe tanga imesimama imeraumbu tusha kila limbe tisha kijani na ikumbutula kaninga nyere na panda gani el pradino kani shugli ya doba na pigia kwa chino watch me na fumbe ticha kama mokorino mirista zinanyesha ni kama el nino
na kuna umba tov
kucha
benzi na kuna umba tov
mwa
sili nyimbi timi
patie
nataka kukuna umba tani
nyanjes
na kuna umba tov
kucha
Nikiwa zone jua niko zombo tona Mungana zizi moku kwa juu ya chombo talk Pala ni famba tala na giuzo fomna Kombo tomi kijipa tunaseku na ndom Chashombo tona kuzinga kujua niko mboka Tenga ska seto wa itombo toka Alungu tutaka uradi ni mogoka Sina embete ni jumbu tuwa ni mesota Sindo mafade na se mafade mbetela Na kake kembe tetu na cheza na kwembe tela Kula vombo tolu ikembe tendi kembe tesa Seti minoto kupamba
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Haya.
Mashiri makapombe atatusoma kwa news.
Haya.
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Haya.
Mashiri makapombe atatusoma kwa news.
Haya.
It's your girl Truth 254 and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Mavo on the beat.
Unadhani utaomoka juu ukunywa kipombe na unye. Yushindanga kwa vikombe nishayuza ngombe. Haikuwa yangu but ulipata za pombe. Sitambui lebo bora nikunywe nilewe. Soberness nayo nilisikiaga na wewe. Vile kiu ya pombe yuniwinda kama mwewe. Nipate isiolo niko makali na bebe. Kani Ramadhan tunashikisha na tende. Twitter tukate maji tunakujadi na panga. Kinaelewe kalafu tunatanga tanga. Pombe ndo yufanya gatu na kujama tanga. Tika ununui pombe wesi rafiki wa dhati. Pesa ya muzinga sita nganga na tamati. Tukisha nunua tunafoto na umati. Mangati ya wanaga asanti. Nigipata 10k pants mahitaji. 95 maji keroche wanapawa nivalishe taji. Nikikosa pesa heri ni wajie simu. Nikikosa teineza topo na wazimu. Ngoje kwanza niche kipuliza limit. Ama tuse gas bora tusikie fiti. Manguna washalewa wanarombo sea viti. Monday to Monday tunasere tukimada repeat. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashiri makapombia tatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashiri makapombia tatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Leo ni kulewa zikishika piganga shanayo. Pewa kidai tisha lika ni kibao. Kaba yesa kila choche na thigida na anao. Na steady manager ni mtu si marathao. Step jamo mbele mbili manyo songa kama zombie. Sinele siku mimi nga kejani na magoti. Na situation inazofa nadi ni chome ploti. Rotejo ni mesimama bila shaki kandu ya roti. Shatuka nana kwa news na nipombe. Area code siku si wanzisha na vikombe. Sindo wapigisha magoti kwa klabu tuombe. Sikonde deli ni mani nafanya tusonye kwa. Nikushika pa kuna kushuka. Bare dubora na shika ukuta pana ruka. Sumetisha mbono na shtuka. Na nikama diva wote inadi nimetupa luga. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashiri makapombia tatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news. Mashiri makapombia tatusoma kwa news. Leo tunakunywa hadi tutoke kwa news.
Balance the ball, balance the ball. Mpaka zi, mpaka zi. Deli kama nyuki niko B. Alishiba ndizi akodi. Kata maji pigambi.
Jembe techi jembe tinga.
Yo weta upi ya kujingo. Wale eke ndumbu ntapika kari ya pambaye.
Balance the ball, balance the ball.
Balance the ball, balance the ball.
I do like this.
Zim paka zi. Deli kama nyuki niko B. Alishiba ndizi akodi. Kata maji pigambi. Nina punch kama tao. Napiga mahesabu kama mao. Weni lachu mini fao. Mindo baba yao kama rao.
Midi mesi minafunga na mahedi mabas. Zinararu muko off guard. Kuwa ready malifisa tukwa ni TV heavy. Izo nduki tulivuta shang. Kala na kinyumbo doi utata ni manyata. Kikolo koro boy tunawasha ni mwangaza. Tuko ligi chini kwanza wendo panya. Ligi zimbitiro ni maoto kuwafanya.
Balance the ball, balance the ball.
Balance the ball, balance the ball.
I do like this.
Tukeja hapo. Chakupa ball, sunipe bao, nangyebya bonga. Zimeshika na baras na muna. Ukani dao ni dao na muna kani. Nani analeta vitu sweet. Kani nani na mupatia. Load down the good peak. Nani na kisumbili nani. Mwesha pika kitenga urunga. Meshaza kuchenga bado sukure. Kwa kele Nigeria sheta wahenga. Over.
Balance the ball, balance the ball.
Balance the ball, balance the ball.
I do like this,
I do like this.
my thing, nikile don't na follow. Wawele kwa wawele uko follow. Stali origi ya kumbono. Hini mbaya, kame waka nimefaya. Wataimba kama kwaya. Hini mbaya.
Cheki, ati balance, balance, tukiwasha makolombo nile. Jembeteshi kuanga na duma chobo top striker. Vile bado mango kwa nani follow kwa brao. Mina waheme shangani kama roro. Toi game karada juni mazigi sogo. Backbite tabidi juwa digi sogo. Okova mchembete so mina chizanga solo. Marembete zini nombo toma na kunyoso.
Balance the ball,
Star Entertainment Kenya.
Kuna gin na ma whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla chesa ya nini. Kuna gin na ma whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni kazla chesa ya nini. Kuna gin na ma whiskey. SpongeBob na Staga, tabia zilifanya mtoto chama kiona kada. Pia moja handas njugu karanga. Bado kwa soba tumekunwa tangu jana. Kitenda wili
tega.
Kitenda wili
tega.
Glass yangu ina kinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jindo inaweza.
Alafu waiter weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na Mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me jaman masini kwa kwa parking. Designated driver pia kumaji. Na sizi lala bukla ama kwa lodging.
Gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini. Tukuna gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla chesa ya nini.
Tukuna
gin ama whiskey.
Whiskey.
Okay. Ukiniona nite chairman, pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa single, kunywa pombe tuanze kumingo. Kakuna tumbler tunatumia vikombe. Kakuna vikombe, tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere, usiku mzima, hadi tuone juu. Nikona swali niulize. Niulize. Nikona swali niulize. Niulize.
Uliza.
Nini ukikunywa lazima ukunje sura.
Shots, shots.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Shots.
Tukunywa
shots.
Gizani, macho za kijapani, siwezi sorora nani. Oliver Kani, kaka gizani, macho za kijapani, siwezi sorora nani.
Party, party, you just party, party.
Kato mea pesa
feki rombaya feki feki ah. Kazi yako wewe kugongea feki feki ah. Utuzo wana nachekesha hihi hihi ah. Bande hiya tupenda kiki kiki. Tutuwe jibambe, jibambe. Mpaka wakubite klande, klande. Saka saka tu zichange, zichange. Baka mande baka sande, sande. Oliver Kani, taka gizani. Macho za kijapani siwezi sorora nani. Oliver Kani, taka gizani. Macho za kijapani siwezi sorora nani.
Birthday, birthday, you just birthday, birthday.
Tato mea presla yangu.
Birthday, birthday, you just birthday, birthday.
Tumoro kitu gani?
Birthday, birthday, you just birthday, birthday.
Wanyue mungu.
Birthday, birthday, you just birthday.
Zime, zime kubeba. Zime nibeba. Zime kubeba. Wendele, wendele, wendele.
And you are listening to VDJ Jones, the superstar.
Hey, 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 hey. Kwani bana science ngapi? Mefika mapema mejeza nafasi. Mindo naanza wona maliza party. Vile mejeza meza njone sarakati.
Nafikia we ni mkali na umetoka mashinani. Jowe shabiki kwani uko ligi gani? Pona wani njima kwani uko hali gani? Pona wani njima kwani uko hali gani?
Under influence of alcohol.
Nifanye aje
Unanipa furaha sina kifani yo. Unanipa furaha
reggae on the beat.
Ni pe ni lewe, kama mtoto ni bebe be. Miye kwako tepe tepe, my love. Yeah, you are my heart, my soul, my treasure, my everything. Yeah, avenue is all I need. I'll be there for you, you'll be there for me. Tunapendeza sana, kima penzi tuaendana. Mina wewe tuafana, my love. Yeah, nipe, nilewe, kama mtoto ni bebe be. Miye kwako tepe tepe, my love. Baby, mini kwachu kwachu, una nipe ya juba juba. Kini ya tani kifo tu. Oh na na na. Na enjoy, na enjoy, na enjoy. Mpenzi nako na enjoy. Na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy, na enjoy. Mpenzi nako na enjoy.
It's your girl Truth254 and you're listening to BDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial. DJ Jones.
Kima penze kukashika mo sifuru kutimi mwaya wakako mano mwenye maungiku kukopana dogo mia filimia penze menisko sifuru kutimi mwaya kwa wangine ni meziba mbuni uba kima penze mechuhuni mimi kwa kunyanga nyanga mazima njo turn the right baby turn the left. Uja katikati baby swing side to side. Njoo turn the right, baby turn the left. Uja katikati baby swing side to side.
Jones.
fala mekam na mezuba na na chekia di subari mambaru mekam na meja subari mambaru mekam na meja subari mambaru mekam na meja cheki fala mekam na mezuba na na chekia di subari mambaru mekam na meja subari mambaru mekam na meja subari mambaru
mekam na kinini kidudu kam na kinini kibukudu kam na kinini kish Ani kam na kinini kidudu kam na kinini kibukudu kam na kinini kish Kudukudu my guy, hisi toy Siwa urush, na mina jienjoy Tuluwa boombrush HK ya Michael Urukli na missy boys Sina jongo, sina form, sina cheddar Bila mbesha still machaji walichuna Ngeusu na mattress kwako, sema form Munga mjinga, niko zone Baskafiu magiza, niko biz Shwadi ting alikujia magizgiz I'm sorry ili dim I'm sorry nimedi I'm sorry lidim, I'm sorry imedim, I'm sorry ah.
Subaru na kam na mambaru wa mekrom Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong Munga saboy ya pachom na imepong Digitali jabakalishi kisha na dosh Maisha posh na maomre wa pale nkana nkoch Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za maguoch Ithani mbaya lola mbota lola watch Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach Nzime waka zime liet zime mwoch Mbare aga deshe atunaka sheshe Maybe tukudyokore na tukufanya gepeshe Boom boom Yeah 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 Yeah. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi Subaru ya mambaru mekam na meja Subaru ya mambaru mekam na meja Subaru ya mambaru mekam na meja Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi Subaru ya mambaru mekam na meja Subaru ya mambaru mekam na meja Subaru ya mambaru
mekam na meja Kam na kinini kibukudu Kam na kinini kish Ani kam na kinini kidudu kam na kinini kibukudu kam na kinini kish
Zeo mshika za ki white boy Akiwa madu ya riyo mwana cock toy Icho kidiu raisi kufanya wingye kwa soil bro Na kidiu ragudungwa na rock boy Boy, atuitishi ruhusa kuguza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa Shock delete tunakam kuchunguza Umbwa Cock dating kaumekam kutunyuria Finger imekwama kwa trigger unabuya Sikamu kiwa steam kautaki kupanguzwa ni genje Njegi walikam kuwa duma
Alikam na kidudu dum dum Kama hawamini uneza kugulum Saizo jaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwanu na expect ni fathi ya kiku bless ni mapupu Bitch nigga manze kuva vest Cheki dosh dosh Hakuna raka manze tuapeleke most most Chungo sipate baraka waseme ni wash wash Lifanyo to kila kitu kwa mbosho Kina waka popote umoroto Matoa toa msupa wakwa kipe waki
Big Butter Young, Jambal Teshi Fully Boy Jambal Teshi Jimbal Tinga
KP's all on the beat
Orichi Kamane Dana Sijai Teveva Seska Kini Mbete Na Jeshi Warena Strong All Wembete Tafaluta Genya Kududu Mususi Kuchuje Komeda Richi Kamane Dana Sijai Teveva Seska Kini Mbete Na Jeshi Warena Strong All Wembete Tafaluta Genya Kududumu suzi kuchuje kwa meda Kwa meda zikuchuje kwa meda Kududumu suzi kuchuje kwa meda Kwa meda zikuchuje kwa meda Kududumu suzi kuchuje kwa meda
Criminal tunakamba tanga kila mad Bize never run We the champions na di marathon Pigonga fitu mejida shamashang Anda kava tuko round Lumbu tuko niya ki camouflage Basa sound lumbu tu dhin ya kinyambi So we turn home Don't always ani wana kula foul Bato Philip chimbi timbi tumedim Jembe teshi ni machine Tumbu tungi mbimbi tililiri Kali heel venye kwanza na wat hit sindo Wale real bado sini viking Chimbi tinga tai chi budu dum wana ti
Chimbi tinga tai chi budu dum wana ti Orichi kama nebda na sija Iteveva Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za faluta genya Bududumu suzi kuchuje kwa meda Richi kama neza na sija iteveva Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za faluta genya
Bududum Suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududum Suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududum Suzi kuchuje komeda Seska ikibang dem Lazima waran Fully jembeteshi tumekumbu tuja kuwa ban Kayombo tole street street From the motherland Kila embeteria wanajumbu tuwa we are bad Kill them master wa dianga Jackie Chan Jembeteshi fully bada pussy we no baga chat Mike can wall on them Saga dat si umechipindu kambatange mabadi band Kani shugli na bugdanga vile inafaa Wrong move jana mo lazima utolewe bila Kang kang jembeteshi we no fear man Sini ambata mi soldier ina Vietnam Orichi kama lebda na si jai tefefa Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za follow ta Kenya Bududumu suzi kuchuje komeda Vichi kama leza na si jai tefefa Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za follow ta Kenya Bududumu suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududumu suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududumu suzi kuchuje komeda
Kibiti chome ni gun man Mino fiat, ano na dem blow clad Top shot a kuji dembete sha mokwa Manch kan fully jembete shi mana suoja Yo, big matic full a koko die teeth Headshot, every time mana guam fi di kill Fully zaga donda da dija im This dem dead like gully god in a this thing Shut up all pussy walla dem a run down Lockdown killer chum everybody lay down Full dem a cash a teeth dem a lay some Me no aim for the belly to get body head shot
Orichi kama leza na si jai tefefa Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za follow ta Kenya Bududumu suzi kuchuje komeda Orichi kama leza na si jai tefefa Seska kine mbete na jeshi warena Strong all we mbete za follow ta Kenya Bududumu suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududumu suzi kuchuje komeda Komeda zikuchuje komeda Bududumu suzi kuchuje komeda
All we better than jembeteshi We no fear fully but Sini anrumbu tulimana kila Toxic bado neza pita na mukia Leta zago bukla upigwe na chupa za bia Ready but I'm not ready Siko ready kudedi jovi tu peti peti Red gangsta rimbi tiji cause never fake it Mongo krembete zero ni ya dhebete di
Alafu pale IG wa kule update we. Daily ni kanisande maziwa mini na kajale Luku nilipiga ngware utanipata na ingine tena after Fighting niko freshi Dhudha na majegi Comrade unatiki Kanero utaishi aje luku na yo haitesi
Piga luku kula wa ajabi Wa ajabi Piga luku kula wa ajabi Wa ajabi, piga luku kula wa ajabi
kukula wah, wah. Big baba nina mambonya kila la. Lola tisho jinare na gwanda. Look fisa jukuparara ni swara. Luku diriba shingo na mwagika silver. IG libo after vera pate mimba. Umedunga nini manaiki ya madidas. Pandisi ya Tommy Hilfiger. Ebu smile for the camera. Ni safi juni first camera. Step out all white kama table salt. Mangoto mingi adisezi kwa na my fingers crossed. Ukistep on my J sema Iza. Jikosh na toy sigarisa. Zero ngovo na zile fubuza Isa. Man I been fly kabla FB na Insta. Baba
sijui ni taska au ni bills na DVI. Ndinafanya nona mbili mbili. Ateke unataka nini ai. Kunipenda manze hiyo ni tricky ai. Bila uba kuna piki piki. Alafu usitense basi take it easy ai. Sijui ni baki au ni kuje hivi ai. Manze nekunoki ni mechizi hivi ai. Na cheki buda ni kostu ai. Tena shasha mane hiyo ni flu kwenye na kashash na nime ina crew. Venye ni mekladi wamepiga statue. Manjapi na mashosho buda hadi babu. Biga luku kula mboto ndo ajwe iko new. Bet na Madrid hot kidogo mani. Achi wata we kwanza who are you? Aye.
Hapa kompeni kaya Coca-Cola na Pepsi. Wanaume kwa DM wako wrestling. Hadi wamefanya ndoa yangu iko messy. Mnataka sana manzi yangu. Mnakazana sana na ni mali yangu. Hawa watoto wa shule na wababas. Wamechosha manzi yangu na kuomba namba. Juzi kula sembe na mboga kila mwezi. Tukisota tunakula mapenzi. Tukisota sana tunakiuka wezi. Alisha sema hiyo life ya wezi.
Excuse you ni haga mani blister. Alirombosa nikashikwa na mablister. Disaster. Nikondani ya bodelo pasa pasa. Potential wangu ni nas. Ananyekia water drip iko na shash. Na mbono kiona miti una blush. After mechi tutacheza Candy Crush.
Welcome to Superstar Entertainment Kenya for DJ Academy, audio and video production, sound or public address hire, photography and graphic design.
Superstar Entertainment Kenya.
Wacha pombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunywanga jean kanilalishia jegi. Pombe sipendi, naiweka pending. Mukuchu, ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi atendi. Na ndani sinataki ntafuta namba za pedi. Kutu tupombe tuachocheza gidhurai. Tufombe tutu wili unatekwa na masai. Ai. By chance na kutani warongai. Na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji. Afande nishike na uniyekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Kushman, pedi wa magenge. Sina nyegeza pombe anymore. Kwanzia mande mina pombe is a no. Hata pombe kuje na thong si kati.
Hata ikuje bila
sitaki. Pombe mefanya si enjoy salo yangu. Saini na watoto wengi kuliko budangu. Ni mamimba tu. Nikisha lewa sifikiri ni mamimba tu. Waifa tani hepa nisipo wata pombe. Nilipita chon kakotoa kwa kikombe. Mutinga ya pombe menifanya kibogoyo. Nilipigwa kidevu juu ya pombe ya uchoyo. Ah, pombe na gari ni kastima na mati. Nilipita na kuku na mamusi za jirani. Pombe neza kukudanganya. Imagine nilifanya nikateka kimama. Hey! Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe. Akipombe nitakumiss. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Excuse me.
Na wacha pombe till further notice. Na wacha pombe madangu a notice. Mzinga moja napata cirrhosis. Sijakula nyama na tapika ostrich. Ushawaicheza PlayStation mlevi. Cristiano anaka Messi. Uko na pad lakini si ya period. Ukilewa kila day wife material. Sasa tumelewa sana, sio sana. Alejandro na wacha pombe till further notice.
Nimekuwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Morio ashavuta waya. Nana da yako ganji mbaya.
Wanjie Backstreet. Mabadai tuingie kwa ba. Nikute kwa ibezi ya mtura. Uja na walembo katha. Pige keroma kwa madhe. Chukua jaba kwa vaite. Nataka kulewa ni bebwe. Tunangojo kwa party and so you know.
Tunaanza na jaba. Tunaanza na jaba. Tunamalizia ya kombe kwa wini.
Mabambo loko, mfuko msoto. Tangu COVID kupata hela ni kaloto. Na leo meamua tu. Mzinga mbili ntaziua tu. Simu nimepigiwa na mbogi. Landlord ananidai kodi. Nimekujiwa na lambogi. Mtu hapa hadi Nairobi.
Nimekuwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Morio ashavuta waya. Nana da yako ganji mbaya.
Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe. Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe.
Makenaji washa kuja adi na maseveve. Wamini ya mezo mbeba adi mafefe. BFF asha reporti kama CNN. Tulikula na saya na itisha DNA. Nili mbush DM. Akafika kwangu next day 3 PM. That the last time na kumbuka si pretend. Kumbenge ucheza na kushinda EPL. What the hell. Na maliza na tequila. Nitoe asira. Nitoe manuksi maswaraza madelila ama. Alikuwa sita eshe kila mbona. Sikumbu kinona tumagiza.
Sina mjinki tu nimebeba ni bundu na pupa. Akiwa laki atabeba himboga na kachupa. Lakini sherehe kwangu ni hali ya dharura. Nataka niroroe kushinda siasa za Miguna. Kimaliza na pombe leta koro ni chachishe. Kuna fisia na dani ameweza mini cha finesse. Wezi kuwa na siku mbaya lafu nimeinje. Kenyeji meomoka na wika ongeza ingine.
Nimekuwa na siku mbaya. Fuko ekonomi mbaya. Morio ashavuta waya. Nana da yako ganji mbaya.
Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe. Leo namaliza na pombe. Nataka nimalize na pombe.
Shiki, koko kwenye piki piki. Ambieni wa marafiki, lona ganji sishikiki. Koko mbali misi fiki, kwa mali na unadhiki. Fika upige sherea, chana nao wapige kiki. Mizinga kwa nyumba, utatoka kau na yumba. Kuja ziki nice, tone movie za kanumba. Tulete kasumba, utapata wachumba. Na ikizidi sana, oneza kuonjesha matunda.
Bouncer, anadai nitowe ID. Haini saidi, kwanza venye sina plan B. Na cheki saipi, anadai saidi. Na sign in, na cheki kona morio wangu guide. Maiji, anadai G. Tisha Sam Jin. Usilewe sana wanze zile za gotaiji. Na chapa godon. Chiki shori ana godon. Iki godon. Taongeza double vodo.
Nimekwa na siku mbaya.
Siku mbaya.
Fuko ekonomi mbaya.
Ekonomi mbaya.
Morio ashavuta waya.
Ashavuta waya.
Nana da yako ganji mbaya.
Ganji mbaya.
Mindo big boss father figure. If you're trying to hit middle finger. Kama na kurate na kubiga. Kama na kuhit na pull the trigger like pa, pa, pa. Chains are hit around the block then you laugh like ha, ha, ha. And a home to raw clock. He's in your form, zawa baba. form za wababa. Ati hizi ndio form za wababa. Form za wababa. Wa wababa. Wa wababa. Wa wababa. Wa wababa.
Ati fanya chochote but usiwe mujinga. Kwa nini shoke gati na ngoja muzinga. Send the location, we no come with no niggas. Club tuzi toke kuku dance na nulinga. Yeah, baby you want me, share, you wanna fuck with your babas, then you come with your friends. Mina, come in a Benz, yeah, come with the game. I'm the reason why your top player stays on the bench.
Some pussy, this young boy so stupid. Why you got a gun, but you don't shoot it? Baba by the dance, man, that you pussy. Anywhere it shut down, bitch, you had to pull it. Mindo yule buda sim sima. I want the juke sura wa miskia jina. Make a mama boy catch alsa. She a rapper, get embodied by a dancer.
He's in your forms, our baba. Forms, our baba. Ati, he's in your forms, our baba. Forms, our baba. Wa wa baba. Wa wa baba. Wa wa baba. Wa wa baba.
Me who roll na mabazeng dani ya Benz ni kichoma kikushu mpeng. Baby me benda kuona badem. Skangi bass juu na penda nkushuku mse. Bembe nengela kikuwa loser. Nipe tende kambelte mendo kamusa. Staki tempe mubaba mimi si loser. Ai we ushagusa.
Ini shit ya wababa baba ikaji. Nina beef na magangsta kwa public shit. I do what I do then I live it. Mbaba in your area sina limit. Lazima mi nicheze fresh. She says I look way better in the flesh. I swear we bad and you haven't seen this yet. There was tears and blood when you seen me sweat.
Mind your big boss father figure.
Wakenya muko haje
Freshi barida.
Vichuna madongingo
Freshi barida.
Nataka kienyeji hako
Freshi barida.
Hambie ex wangu niko
Freshi barida.
Niko Freshi barida.
Okay.
Freshi barida.
Niko Freshi barida.
Okay.
Freshi barida.
Steven na wambia don't drinks and drive. Kwa nyumba don't beat utichape chape wife. Last ni pole pole ukifos ute die. Goma ikibamba nipatie high five. Leo nikutulia kuna mambo na mzinga. Mabigo na nitaka mimi ni naringa. Usilete asira juu bei ishapanda. Steve simple boy.
Niko fesi barida.
Katika, katika.
Ka imekubamba.
Katika, katika.
Ka imekubamba.
Katika, katika.
Ka imekubamba.
Katika, katika.
Ka imekubamba.
Wakenya muko haje
fesi barida.
Vichu na madongingo
fesi barida.
Nataka kienyeji hako
fesi barida.
Hambie ex wangu niko
Freshi barida.
Wakenya muko haje
Freshi barida.
Vichu na madongingo
Freshi barida.
Nataka kienyeji hako
Freshi barida.
Hambie ex wangu niko
okay. Nakia mandugu na mashangwe na makelele. Mashangwe na makelele. Toka mandugu na madada wanawetete.
Ati madada wanawetete.
Ambia weta tuko huku na maglass empty.
Tuko huku na maglass empty.
Letu
na
ngoja zitupige kama kengele.
Hey, this is your girl Vivian, and you are listening to Vivi J. Jones, the superstar.
Nasikia manduru na mashangwe na makelele.
Mashangwe na makelele.
Toka mandugu na madada wanawetete.
Ati, madada wanawetete.
Ambia weta tuko huku na maglass empty.
Tuko huku na maglass empty.
Letu
na
ngoja zitupige kama kengele. Kama madala wale wamejiva pamoja na mzinga. Badai zikishika tucheze na six pack kadha. Mizinga kadha ndani ya bazi tushike ka skin tight. All night hadi wazime ma street lights. Badilisha plus size to a slim type. Na msukuma hadi na muwacha streamline. Tonight mafisi wana hand for my feline. Reaja tembea angle incline. ATM zika wika decline. Kimangala wana figure ziko defined.
Ati, mashangwe na makelele.
Toka mandugu na madada wanawetete.
bendera yetu Kenya ipeperushwe juu
juu
juu sana.
Triumio.
Sisi wa Kenya tunawe
Najivunia sana maneno young fresh and free. Niko huru, raia bariani clean. Patriot before Maringa bebe Champions League.
Kaza mkikuti bendera zipepe kumbaka. Askiari kuti magari sinapita jumbaka.
Moja ni nguvu siuishiki ya rambe. Kazima makuti mapaja ndo pate mbubaka. Mkenya halisi, nasijia ifiche inonekana kwa raisi. Mboka inapigo fina fando flena ishi. Junta mkona vijana wakjenga inchi.
Mbetu juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu
juu
juu sana,
sana.
Sisi wa Kenya tunaweza,
na tunaweza Kenya utaanjana.
Ile siku tulipata madaraka tulisele proud proud, hata siwezi eleza feeling. Nando mana tulipiga shangwe na nderemo. Wazalendo tukasare pako za beberu. We are freedom fighter, niko free filanga. Cheki around vile wa Kenya tumejipanga. Tunapendana kama ndugu tunajengana. Kushikana ndio mambo tunaduka wangwana.
Ipeperushwe juu, juu sana. Bendera yetu Kenya ipeperushwe juu,
juu,
juu sana,
sana.
Sisi wa Kenya tuna
Omajia ni yani
nakujua.
Kuwa na marafiki, furaha ni kulewa na marafiki.
fake friends pantambua. Na ikifika weekend wanantambua. King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na ma painting safi safi wameiva. Lord kulipok, Lord uchomeliva. Mbono kwen shock. Raita kupita man mabangi mekuchoku mekwa mblaka lupita. Pointi marangi veda ndia likuwa na pita.
Kingo mani noma, inanifanya nisike kudance. Ini kiboko yao, summertime niko na mapatika kando ni maden. Kiboko yao, ni noma, inanifanya nisike kudance. Summertime niko sama patika kando ni maden. Kiboko yao,
I'm happy today, so
Black Market Records.
Volume Stars.
Iriku mfupi rungu ni noti. Yani kwela sura rangi ni konki. Kifu antikiti nyuma ni sinki. Nikiki na bila ututishi. Ojona yo damu imwezi. Usimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Ukiati na mbuzi kwa doba. Ojona yo damu imwezi. Usimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Ukiati na mbuzi kwa doba.
Alright, and Martin, Martin KRG, Boozy Gang, brr, bang bang. Do not bang anywhere, I come boozy.
Bang bang.
Bang thing, come on, basta, you feel right it. Nikupe kaki, paka wike gaki. Judati, tena we munoti. Ni whiskey, bile we mujiski. What I miss, be tight, little cookie. On a neck, me figi you a hiki. Now that you wine, niku shiki, you can find wine. Whiskey.
Kaleta,
ojona yo damu imwezi. Kuzimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Ukiati na mbuzi kwa doba. Ojona yo damu imwezi. Kuzimu wa baridi unapenzi. Rungu kushodo kwa ngozi. Ukiati na mbuzi kwa doba.
Tuko na don, hii ni mchecheto. Na hii ni banga buda wezi kutusho kitu. KRG na mbuzi mad energy. Mbuzi choma tumechoma hadi msitu. Sipendi curfew, kau wanga few siku. Love ni blind lakini me I see you. Niko thirsty, yani niko na high Q. IQ ni high, yani yangu ni long Q. Nina story wa town na mke ghetto. Kwenzetu wakibanja si ulenga tu. Niko na miss I miss a mobeto. Ajai miss si miss a ni mchezo tu.
Kafige kani kiminaji. Toto umeiva ukawe kwa nazi. Niliko na kwa mbali ni kafilu chizi. Ujue kukufata mie kuwa easy. Tango hizo enzi adi siku easy. Nilidata kwa kukamuna kizizi. Wanaopige sana namba iko busy. Kuswasikize yao baby take it easy. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti. Kwa icho kiuno chako baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti.
Nasikia unapenda kitu kuu. Jai lalisha mwilifika iko true. Jai zalisha ni kupatia wajuku. Ski brown aligeuza serikali yani kuu. Asuna nipa waswas. Kwanza venye hiyo asi navuta wafasi. Basi unipe chance yani nipe na fasi. Ndovu nikupe yote na siyo kiasi. See I could choose you and there be no shame. Well I could do it and do it over again. Siwezi kushare himalie endi chain. Alafu tuongeze ndovu kuonye your name.
Why talk you no chako. Baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti. Kwa ito kiuno chako. Baby when you are body. Ponda raha uko nami. Nami na mwaga noti.
DJ Jones
on DJ G4L.
Leo shimo limetema. Baby na tutoke. Tukaruke mingoma kiwanja chochote. Jo, jo, jo maleo. Jo, jo, jo maleo. Wewe ni mtundu, haki ya Mungu unanichanganya sana.
una mavurugu kwa konisha tubu unanijulia mama wendo wa maji pombe wala we usikone waso tupenda wanidonge oh mama ben. Cheza na mie chama katika 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 a ai zungusha 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 ma cheza cha cheza cha cheza chama katika 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 hey.
Kijani na suti kia tuni.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Joni go bamburi na shori, anataka raisi ya pishori. Waita leta tembo usiwori, anakampole na makali.
Waita leta mbili usinipimie bill, bado mindo nitalipa. Nisha anza kuge tipsi, tambla yangu talitia maji. Waita leta mbili usinipimie bill, bado mindo nitalipa. Nisha anza kuge tipsi, tambla yangu talitia maji.
Yeah. Check on my sneer, yeah.
Navuka boda mina ona na pagawa mini mtoto akishua sivuki kona mashua. Kuja pangu niwaonesha ya mapenzi, mapenzi mnataka lakini ya muyawezi. Technique ya way mina take to kistay, nilivyo fundisha kwetu mini take to stay. Wengi wame take, wame away, wana take waki away, mnabaki kuwa away. Wanachapa na rungu, minachapa na fimbo, naipaka paka sala kilala na otandoto. Kuja kwangu kama unajua yeah. Kukata na kama ujui yeah. Kukata ntafanya mpaka yeah. Ukata
kwanza vile ni jamsu nitenge kamoja Pesis nusinaka misipendi kungoja kwanza vile ni jamsu nitenge kamoja Pesis nusinaka misipendi kungoja sipendi kungoja
Fati ni siri Nairobi hakunaga ya wawili na zingine si usikia kwa rafiki wacha ni kushove nyamekuwa akisema lakini usimwambie nilikwambia juu pia mimi nilisema sitakwambia
lakini vitu zingine siwezi kanyagia na kupa hint hizo zingine jazia wendo hadithi kwa bezo na simulia ulipatwa na madha nasikia we ufugwa kijani kama bata ati amezika mabwana very soon walisema wanangoja tukuchanga
ana bwana na mtoi mwingi ne kuna fununwa na lala hii nje unakata enda ukapi mwe anagawa kitaka kali ati ni siri Nairobi hakunaga ya wawili na zingine si usikia kwa rafiki wacha ni kushove nyamekuwa akisema lakini Usimwambie nilikwambia juu pia mimi nilisema sitakwambia
Hello naongea na uti bwana ya Turufena yule nauza boutique Turufena hako job na dining sick I hope you go home kuna vitu nitapika
Ameni show yuko job, ameacha ajapika na mtoi yuko home.
Aki guy ni muongo, ebu fika gorofani. Hiyo bezi ya cake, mina shuku yuko ndani.
Wait a minute, tuona juaje yuko huko.
Mwenye yo ba, asha idos kuwako.
Acha jokes, uko sure.
Enda ata sayo, sinitache kwa yu resto.
Ati ni siri, Nairobi hakuna gaya wawili. Na zingine si usikia kwa rafiki. Wacha ni kushove nye mekua kisema lakini. Usimwambie nilikwambia. Usimwambie nilikwambia. Usimwambie nilikwambia. Juu pia mimi nilisema sitakwambia.
Hello, bestie Joe. Kama ni udaku squagi battery low. Unajua brayo au jifanya bola. Na nilisikia nalipaga rent riso. Diana yule slay queen pro. Ana meza dawa za ukedi bro. Alafu pita siyako na deni yako. Na jana metulewesha tuka breaking on. Na bado sija let thee know. Vile Aisha kaleka banking yo. Alipele kwa date. Akikazi ya mshuto. Manze ya kadengi jo.
Mina baki nkiwa hai. Nkiwa hai, nkiwa hai, nkiwa hai. Tupa nikiteka itabaki umezirai. Umezirai, umezirai, umezirai. Na baki nikimedi, napata nikidai. Apo nice, apo nice, apo nice.
Nachapa, nachapa, sijalizi. Nakani poko, sitaki, sitaki zi. Ni mashada na seti na mamanzi. Nakani koto, mipiga gawarazi. Nikikemba na tamani kupepeta. Juna joto kushuda ile elevator. Kucheki ukipita na teveva. Umestand sana toto unatutesa. Nani kiroga wanaliarudia tena. Kila siku inakuwa tuni kama tenda.
Na walidai wao ndo mabig penda. Na sasa ndiyo hewani
wanatukemba.
Tupa nkikucheki mina baki nkikudai. Nkikudai, nkikudai, nkikudai. Tupa nikiseti mina baki nkiwa hai. Nkiwa hai, nkiwa hai, nkiwa hai.
hapa nikiteka itabaki umezirai. Umezirai, umezirai, umezirai. Nabaki nikimedi, napata nikidai. Apo nice, apo nice, apo nice.
Niaje mister, you look nice. Unanibamba na feel kama airtime. Juwedi mgenge na ona tukivibe. Na loni Friday, come to a high. Ati, come to fly, tufike hadi cloud nine.
Apo nice, ati, apo nice.
Vile zimeshika, ebu zima light. Alafu come closer, uni hold tight. Twende flight, motu tupe hadi line. Yes, na kulike, ushani pay a hype. Party for two, tunafanya all night.
Walai unani nice, baby be mine.
Tupa kikucheki mina baki nkikudai. Kikudai nkikudai nkikudai. Tupa nikiseti mina baki nkiwa high. Nkiwa high nkiwa high nkiwa high. Tupa nikiteka itabaki umezirai. Umezirai umezirai umezirai. Na baki nikimedi napata nikidai. Apo nice apo nice apo nice.
Mina penda tuka manzi kako fit kame stand. Nyuma kame beba kako lit kana skank. Yani nika cool kame chila bado nika ras. Kamanzi kana sura na bado kana ask. Kana weza stay na wewe adi grace toka grass. Sika manzi kinyonyi wa makash. Kamanzi kana morals kwanza kana class. Sika manzi mamorio wangu wote ni makrash yo. Mina penda kukiwaka mangware na kanjeve. Napenda kukasuka sana sana nkiwa veve. Zikishika nasikiza genge zangu genje. Za msupa zikiraro na nire.
Kida zimeisha. Na furahia tu maisha, na tena we utonitisha. Unachotaka we itisha, sababu shida zimeisha. Na furahia tu maisha, na tena we utonitisha. Unachotaka we itisha, kila mtu tena mgongo. Mgongo, yeah. Ukipenda tena katumbo. Katumbo. They call me king of the dance hall when I step. When I step on the dance floor, the girl them wanna take a more. Sure. Nuru toka bedi ya di show. Sipeni mbio mbio tukire. Let me stay you in Philly way. The girl them wanna take a more. Nuru toka bedi ya di show. Sipeni mbio mbio tukire. Let me stay you in Philly way.
DJ Jones.